Sanbonani, welcome to African Story Magic with me, Gcinamhlophe, your guide on a journey through the wonders of African storytelling. African Story Magic is proudly brought to you by McDonald's Happy Meal Readers. Kwesuke sugela. Umlingo kafutukazi. Kudala le emandulo kwakukhona izilwane eziningi ezasihlala khona la kuleli zwekazi laseAfrika. Zonke zazombala owodwa zimpisholo nje zingenandaba futhi zazi ukuthi mangithole indawo yami yokuhlala la ngifihla khona ikhanda noma ngithola ukuya ngasethunjwini ngilungile nje anginanencane inkinga kodwa ezinye zasifisa phela ukuthi mhlawumbe mangaba namaqhashaza nambalwa nje angenza ngihluke kwezinye izilwane mhlawumbe kungangijabulisa lo mhlawumbe umbala othize kumaphiko wami kusho inyoni kodwa kuzange kube into ebahluphayo leyo kwakukhona futhi esinye isilwane kwakuthiwa ufudukazi ufudu olukhulu lwaseluphile iminyaka eminingi ngitshela ukuthi yayisondele emakhulwini amabili lesilwane sasihamba kancane sasaziwa ukuthi siyakwazi ukulalela uma ngabe ufisa ukuthi acebise ngokuthize lapha nalapha yana wayehlala phansi futhi akubonise ehlakaniphile ufudukazi wayethandwa ke wayibizwa ngaleli gama ngoba phela babethi indlovukazi yeyimfudu babethi phela ohlakaniphile ukubadlula bonke uyazi ufudukazi wayiphilela impilo yakhe eyithulele kwazi ukulalela kwakukhona esinye isilwane futhi lesi kwakuyimpisi impisi isikhathi esiningi yayicasukile nje isikhathi esiningi izinto mazingayihambeli kahle hawu wayibhekabheke athi hayi wena okwenzile lokho uhlale egxeka lo agxekele akajabuli nje ngelinye ilanga ilanga lalishisa into angaze uyibone likhipha umkhovetsheni hawu langa lalingathi lehlile nasesibhakabhakeni kwakushisa izilwane ezicashile endaweni ezihlukahlukene uyahamba umpisi uyazingela ufuna inyama akazi ukuthi uzoyithola phi womiwe ulambile ukhathele waze wabona ukuthi yazini into ezobangcono ukuthi ke ngiphumule ngaphansi kwalesihlahla ngeke ngithi ukubamba nje ngivala amehlo kancane mhlawumbe mase ngihamba ntambama ngizoyithola inyama hayi alale ngempela uyamuzwa usiyahonqa esalele lapho wezwa iphimbo elithokozile qhiphowe laze lwamnandi usuku lwami ha amakhowe wavuliswa lilodwa eyenu yabantu
hayi bo
ila sasilima sofudu olubizwa ngofudukazi hey wena
ngibangela umsindo nje
hayi thula ufudukazi amamatheke
ngiyinkosikazi ufudukazi
khululeka sondela lana
woza isikhathi sokudla
futhi angeke nje ngiwaqede ngedwa eyi wathukuthela nangaphezulu umpisi lapho lalela la ngiye wazonda amakhowe anukayo ungalingi ungibizele ukuzodla amakhowe mina uxa uthi ngubani ufudukazi athi mhlawumbe awukazi wezwe awusondele ukuthi ukubamba bamba nje amabili amathathu mhlawumbe nawo zowathanda hayi ke wabe uzibizela amanzi ngomsele wasondela umpisi wamqukula wambeka phezulu egatsheni lesihlahla wahlehla wamela ukuthi wamamatheka wathi nakho-ke ngilambile nofudu ulambile konokulungile-ke lokho wahamba cabanga ukuthi uqedile impilo yakhe izoba ngcono namhlanje wahamba wayosithela ufudukazi wayazi into eyiningi kodwa indaba yokugibela iyihlahla aphinde ehle hayi bandla wayengakwazi wakhala ngisizeni webantu ngafa nangizowa uye yeni wakhala ufudukazi akhona oyedwa wasondela nya kuthule kuthe du ekugcineni kwaqhamuka ingwe yayinombala owodwa nje njengezinye iyilwane iyayihambela imamathekile ijabulela ukuthi noko sekupholapholile manje ntambama mayizwa ufudukazi ekhala yasondela hayibo ufudukazi uqale nini manje wena ukwazi ugibela iyihlahla ha uqale nini athi ufudukazi angigibelanga lana umpisi lona ucasukile wangithatha wangibeka lana ungisize nkosi yami ngizofa hayi ungweni yamazi-ke ukuthi uyakwazi ukugibela iyihlahla wagibela wambamba kahle ufudukazi ngokunenophela wamehlisa wayombeka phansi mayembeka phansi kulungile endlovukazi yethu ngizophinde ngikubone uyaphenduka ulungele ukuhamba athi ufudu musukuhamba ngifisa ukuthi ngikwenzele okuthize phela nami ngikhombise ukubonga cha udingi kungibonga kungijabulisile ukuthi ngikwazi ukukusiza athi ufudukazi lalela la mhlawumbe uzoyithanda into engizokwenzela yona umlingo nje engakaze ngiwuzame kahlehle kodwa ngicabanga ukuthi uzosebenza ungwe ame lapho-ke athi kulungile-ke athi lalela ke kusho ufudu athi mawungavala amehlo wenza isifiso noma ufisane emhlabeni ngicabanga ukuthi izowenzeka
ame lapho ungwe avala amehlo amamatheke
ufisa ingubo enhle isikhumbo esihle esihlotshisiwe engazi nokuthi kahle kade sihlotshiswe kanjani kodwa mayithi nomlingo futhi kaze kungenzeka
hawu futhi kaze ahambe kancane emzungeza wena yibamuhle unenhliziywe enhle wena yibamuhle unenhliziywe enhle wena yibamuhle unenhliziywe enhle
Vula amehlo akho umangale.
Hawema uthe mayivula amehlo eyibona umbala wakhe omuhle ocisha besaphuzi namagqaphaqaphaza amahle awenziwe kahle emzimbeni wajabula wafa. Wathi ngiyabonga futhi kaze ngiyabonga Ndlovukazi wagijima. Wagijima engazi nokuthi uyapi uhlangene hawu nendlula mithi ende enombala woda njompisho ofana nezinye izilwane. Yathi qhezu ntombazana qhezu waze wamuhle kwenze njani uthatha phi isikhumbe sihle kanje ayangibulala ubuhle bungaka
hayi ungwe yathi isizo ufudukazi uyena ongenzele konke lokhu uyazi na ungahamba uyomcela akuphe isikhumbe sisha angeke ube mumbi neze
akagijimanga undlulamithi uyahamba elulimilenze emide eshona khona kufudukazi endaweni enamakhowe ngasemfuleni ngaphansi kwesihlahla esikhulu Oh, Fudukazi, Ndlovukazi yethu awungisiza phela.
Fudukazi ngiyacela.
Ngimbonile ungwe. Hayi, uyadlisa. Ingwe emabalabala bangithuka umbheka nje. Ube ungengisizi nami uhlobisa isikhumba sami, ngiyafisa. Noma ungakhethani nje, noma ungakhethani ngokujabulela.
Nangempela, acelwe ukuthi avale amehlo eme lapho enze isifiso sakhe.
Awu wema lapho undlulamithi elula imilenzi yakhe emide nomqala wakhe obude. Ufudukazi wahamba kancane emzungeze
wena yibamuhle unenhliziywe enhle wena yibamuhle unenhliziywe enhle wena yibamuhle unenhliziywe enhle
vula amehlo akho umangale
ha uthe la ivula amehlo undlulamithi eyibona hoyibo
Uyenze kanjani lento hayibo
Futhu hayi uyayazi lento umqala wami awukhohlwanga ngithi wathi angikhohlwanga umuhle yonke indawo hamba uyokuthokozela kuba nesikhumbe esihle nangempela wabonga undlulamithi wahamba
we
uhlangane nedube idube yalithuka kanje
kwenzakalani
ngibone ingwe seyimabalabala manje sengibona wena usumuhle unjena hayibo hayibo kanti nenza ngani mina ngedwa manje osemumbi
undlulamithi athi hayibo
awehlise ihaba lalela hamba uye kufudukaza ulapha ngasemfuleni yabona leyandawo enamakhowe amaningi phansi kwesihlahla yila uzomthola khona umcele kahle uzokuphi isikhumbe sisha nawe akagijima ngudube lapho qabathu 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 mayifika kufudukazi ucishe wamnyathela
fudukazi ngiyacela nkosi yami ngenhliziyo yami yonke ngicela ukuthi ungisize ungiphe isikhombe esishe ngibonile ngibonile ingwe emabalabala ngimbonile undlulamithi noma wenzeni akunendaba ukuthi nje nami ngibe muhle ngihluke kwezinye izilwane
hayi ufudukazi athi akavala amehlo asenze isifiso sakhe wamzungeza wacula ukuthi abe muhle ngoba unenhliziyo enhle Uthe mayiqeda
vula amehlo akho umangale
Uthe mayeyibona
Ayibo ayibo
Awema imithente
Muhle kangaka
Taka muhle kanje kamuhle kanje uthokoze akazazi inhliziyo yakhe ishaya kakhulu wathi mayizibheka wathi ngiyabonga Ndlovukazi ngiyabonga futhi ukaze ngikubonga kusuke kujuleli kwenhliziyo yami kuyonke imigqa ekhona esikhumbeni sami ngiyakubonga akagijimanga yahambetshela nombana ahlangana naye ufuna isikhumbe sisha Fudukazi uzokwenzela ulapha ngasempuleni. Ufuna impondo ezinhle? Hamba Fudukazi uzokwenzela. Ufuna amaphiko? Ah khululeka Fudukazi uzokwenzela. Hayibo nangu ehamba. Ehamba etshela wonke umuntu akwazi ngishuhlala phansi ngendlela owayithokoze ngayo. Kwaba usuku oluxakeke olumatasatasa into angazokuyibone uFudukazi. Sondela vala amehlo. Wenza isifiso sakho. Acula ingoma yakhe. Hayi athi usulungile usungayihamba. Hey usondela vala amehlo wenza isifiso hawu waloku ephida phidile nje ecula ingoma yakhe ibamuhle unenhliziyo enhle wena nyoni wena nyoka wena cilikishi wenani hayibo indlovu yathi ayifuna embalabala ifuna nje amazinyo amahle ayo edume ngawo Awu, ubhubesi, inkosi yeyilwane zonke. Wathi angifune imibala bale mningi mina, ngifuna nje. Lezo inwele zami engaziwa ngazo, kuthi ngihlonipheke phela njengenkosi yenza zonke inyamazana. Uyazi khona omunye ohluke ngempela ke manje, uNwabu. UNwabu yena wathi, mina ngiyazicelela inkosi yami, ngicela nje isikhumba esishintsha-shintshayo imibala, angithi phela ngifuna ingqephu. Ukuthi acace ukuthi hayi uhlukahlukile. Wawungambeka endaweni ebomvu, ashintsha bebomvu. Umbeke emagatsheni anamahlamvu alihlaza, ashintsha belihlaza. Umbeke eduze kweimbali eziphuzi, uyena loyo. Habe, uyabona nje, wathokoza. Ngikutshela ukuthi ekugcineni seliyoshona ilanga loyilahla kunini. Iy'lwane zihlezi egqumeni ziyancomana, ziyancomana. Wena nyoni, wenani, zijabule, zijabule, ziyafa. Ha, hayi nangumpisi uyayibona, uyacasuka. Nihlotshiswe ubani? Engitsheleni, wena wenziwe uba ufudukazi. Wena lo msila wakho muhle ufudukazi. Wena amaphiko ufudukazi. Wagijima wabuyela kufudukazi, wamthola ekhululekile, epholile, enethezekile emva komsebenzi omuhle kangaka wenzile ngalelo langa. Lalela, lalela. Awuyeki udlala mami lamakhowe bani. Uyangidina mani. Sebenza. Qala manje uhlobise mina, ungenze ngime muhle kuso zonke ezinye izilwane emhlabeni kusukela manje. Mangakwenzi lokho buyise lesihlahleni, siyazwana. Futhi ukazi sethu, ayi awuyeke ukucasuka wempisi, vala amehlo ume njengabo bonke, wenze isicelo sakho kuzokwenzeka. Nangempela wavala amehlo wama lapho, kodwa uyazini akho lutho oluhle wayelicabanga. Into wayicabanga nje kuphela ukube lolu fudu ngoninganalo leli gobolondo elimbi kangaka eliqinile. Uyazi, engizombamba ngimhlafuhlafu ngimshwabadele phele ngaye. Ucabanga lokho ufudukazi, kanti ubonile yonke le micabango emimbi kangaka, washintsha ingoma. Masiguquka ingoma ethi, wena yiba mumbi unenhliziyo embi, wena yiba mumbi unenhliziyo embi. Waculu ufudukazi qede wamela kuthi, wathi kulungile ke, awuyibuke ukuthi unjani, ujabulile. Akazange ayibuke, akazange asho ukuthi ngiyabonga, usuke wagijima wahamba wayongena phakathi kweyilwane, wathi kulungile ngibukeni, nginjani, nginjani, manginje, nginjani, manginje. Wawuthi wawuthi uyazibona insizwe enhle njengami, ezinye iyilwane azithukanga kanje, isilwane simbi kanje. Hayi bo, abanye bathi umumbi yini imigqa lena, noma uhliphizekile kahle kathi kwenzakalani ngawo. Abanye bathi ngathi uyanuka nokunuka abhaba. Ngeke ungasondeli kimi, uzokungcolisa sikhumba sami esisha sha. Nangempela waqala wayibuka kokuqala nqa, akathukanga kanje, amahlona emphethe ukujabha, wahlehla wayocasha emva kwehlashanyana elincane eduzane. Hawu, ilanga selishonile, iy'nkanyezi seziphumile, inyanga isiphumile, sekukhanya kamnandi unyezi lapho. Wahlala inhliziyo yakhe ibuhlungu, ngicabanga ukuthi ukube bengibe nomusa nokuhlonipha ezinye iy'lwane, impilo yami ngaba yibanga yimbi kanjena. Kodwa ufudukazi yena wayithokozile ngoba umlingo wakhe wawusebenzile. Injabulo igcwele amathafa, amagquma nezintaba. Hawu, kwaze kwamnandi indlovukazi yemilingo. Cosicosi iyaphela.
Share the magic with others. Find more stories in English and isiZulu on ecr.co.za under podcasts or wherever you get your podcasts. African Story Magic is proudly brought to you by McDonald's Happy Meal Readers. Until next time, please stay magical. I'm Gcina Mhlophe.
Le ndaba kafudukazi nomlingo wakhe iyangijabulisa ngoba uthola ukuthi abantu babheka ukuthi mina ngihluke ngani, wena uhluke ngani. Omunye afuna ukufana nabanye abantu, kanti ufudukazi mayese bahlobisa zonke lezi yilwane neyinyoni necabucabu, wenani, zonke zihlukile nje, akekho ufuna ukufana nomunye. Futhi indlela abahlotshiswe ngayo bafana nathi, nobuntu bethu, nobuhle bethu, amaphimbo wethu, amathalente esinawo, futhi namasiko nobuciko esibonayo kumazwe ngamazwe aseAfrika nomhlaba wonke jikelele. Kuhle ukuthi singafani, sihluke. Futhi uma ubheka ukuthi ufudukazi isilwane esinjani, isilwane esidelelekile. Baningi abantu abanokuhlakanipha, abakwazi ukwenza izinto zenzeke, kodwa sibabukela phansi. Kuthi mase besebenzile benza izinto, hawu zigqame, ubone ukuthi hayi bo, lo besingamnakile kangaka, uyena okwazi ukwenza konke lokhu, inhlonipho isukume ibe phezulu. So ngiyajabula makunjalo, ngicela ukuthi ukwazi ukulalela omunye umuntu. ukwazi kumbona ukuthi naye kukhona amakhono anawo wena ongenawo akusho lokho ukuthi wena awulutho akho ofunjathiswe kona emhlabeni ngiyabonga.